Veronica Shandari, yaba papa wawe General Rusagara, yaba na Sowanyu by'abagamba bose urukiko rw'ubujurire rw'u Rwanda rumaze kubahamya ibyaha baregwaga bakaba babakatiye gufungwa imyaka 15 kiriya cyemezo cy'urukiko rw'ubujurire wacyakiriye ute
kirakomeye kandi n'ubu ngubu ndacyarimo no kugitekerezaho babagabanyirije imyaka 5 ariko wasubira inyuma ukareba inshuro bamaze guhindura amatariki kugira ngo bagere kuri icyo gisubizo ni ibintu bikomeye ariko nibutse ko ntabwo ari bo bonyine hari n'abandi banyarwanda nabo bari mu bibazo nk'ibi ni ukubyihanganisha none tugakomeza tukagerageza buri nzira yishobotse yose
imwe muri izo nzira ishoboka ni uko umwe mu babunganira yavuze yuko bashobora kuzitabaza urukiko rw'umuryango w'ubumwe bw'uburasirazuba bwa Afurika mbese nawe urabona ari imwe mu nzira zishoboka kugira ngo mubone ubutabera
kuri njyewe ndumva inzira iyo ari yo yose twashobora kugerageza nta kibazo ariko icyo ni icyemezo cyo papa na Nkotumbo bagomba kwifatira kandi turi kure yabo ntabwo twamenya neza icyo batekereza ariko icyo bashaka cyo cyose ni ukubwira lawyer wabo akaba ari we ukomereza aho ngaho ariko ndumva ntacyo bitwaye aho kuhagerageza
ubwo waherukaga kuganira n'ijwi ry'Amerika wari wavuze yuko hashize igihe kirekire utarashobora kuvugana na papa wawe ndetse na Uncle Tom icyo gihe wavugaga ko bishoboka yuko mwazasaba Uncle mukuru wo mwita Uncle mukuru ndavuga Perezida wa Repubulika uko yaca inkoni zamba mbese icyo gitekerezo muracyagifite
yego icyo gitekerezo nacyo kiracyahari kuko papa na Nkotumbo bombi bakoranye na Perezida wa Repubulika cyane cyane Nkotumbo ko ari we wamurinze imyaka myinshi cyane ntabwo ari abantu baba bahindutse abantu bari bo mbere bafatanya mu guhagararira igihugu cyangwa kugeza igihugu aho kigeze nabo bagize uruhare rwabo kuri iyo mpamvu ndumva yego hari icyo twasaba Perezida wa Repubulika ngo yibuke nabo ko yego ni bagenzi be aho batangiriye mu kwibuka nabo ibyo bongeje ku gihugu
Veronica Shandari ndagushimye cyane ku butakanya wahaye ijwi ry'Amerika
mwakoze cyane